Punch up the punch, they go slim kashidi. Make other man do my show, what a no so sagidi.
Sishushi mikono chini kama katuno konyagi. Zidi tema madini kama mgodo wa guswagi. Chikichwa kina gugo karibu sachi mistari. Wapinzani mashimo chudo na chezea kwa kamari. Misolo boti nafanya na chokipenda. Na uchu na hizi noti mpaka natopwa na udenda. Hii truck ino meme, sipime bila tester. Flows angus na majoto katafute thermometer. Na wacha midomo wazi na puakirisha mtuche. Mistari yangu ina vitanzi nchokoze ni kunyonge. Moro imenipa kibari, niongoze Dar es Salaam domani. Mine tomkari zaidi ya moto, ajia na mwanatishia kunua meno wakati tari na mapengo. Tukana kwa maneno na same kwa vitendo. Kimziki mina sila zaidi ya vikla mwenye ukimwi. Na watoa tatu bila na utaka pifuna mimi me.
Punch after punch, niko slim kashiri. Mekaza mwendo mwisho, wate nosu slegezi. Waizi selezima, nidi wate dublezi. Kidugo mindebi, yes, yeah. Kidugo mindebi.
What's up?
Waizi style niggas, business
song, baby.
Go.
Kianzana
namba moja minaza na kwenye zero.
Wanaitaji hoja so visa na migogoro. Ngoja ngoja kwenye matumbo ni kero. Mziki uvuke boda, sombea wishe moro. Nipo genini, wenyeji hazikabi. Mimkali tangu zamani hapana misi mzugaji. Tangu niko form 4 na haso kimpango wangu. Oh no, usimess na dili zangu. Kesheni mkiomba Mungu so mnomba iso kuferi. Viki uje kwa mafungu, sichoki kupiga dili. Nachukua na ulizao, soafikishwa na pokwendo. Sha saluti wengi wao, wanapato na chopendo. Mbea mbarikiwe, mbarikiwe tena sana. Nikikosa msichelewe, msichelewe kunikana. Kuna A mpaka Z kwenye hizi alphabet. Minim TZ, long time nishaji set. Like deep set.
Punch after punch, niko slim kashiri. Mekaza mwendo mwisho, wate nosu slegezi. Waizi selezima, nigi wate dublezi. Kidugo mindebi, yes, yeah. Kidugo mindebi.
What's up?
Waizi style niggas in the song I throw. MP3, number one download. Kidugo mindebi, yes, kidugo mindebi.
Kianzana number moja, minaza na kwenye zero.
Besi zangu za kida udis, na dondosha magoriati. Mori zangu kama udis, inafuka kwa sabati. I was born to like this difficult line. Fake MCs na wabite kwa punch wanalizaini mindo. Yanla lovela daima sishiwi ukakasi. Ubongo na chembe za hela hauna ndoto za bunwasi. Nina jinga kidogo maujanja ndo vifurushi. Ndo mana kipindi mdogo nlivaa nepi za Gucci. Ok easy blow. Hii game haitaji papara. Ndo mana sichagui show na kamua diki paimara. Wanalingia swaga na misupra ya Korea. Stamina na sante mchaga ila kwa flow wanapotea. Ziki kwangu so viatu mpaka nseme na ujalibu. Staki kuishia tatu moje tani pa majibu. Si waski wanafiki kina wafuta bila duster. All I need is nena kiki the street in let a disaster.
Punch after punch, niko slim kashiri. Mekaza mwendo mwisho, wata nosu slegezi. Waizi selezima, nigi wate dublezi. Kidugo mindebi, yes, yeah. Kidugo mindebi.
What's up?
Waizi style niggas in the song I throw. MP3, number one download. Kidugo mindebi, yes, kidugo mindebi.
Yeah. You know what I'm saying, man? Yeah. You know, you can't stop me. Messing select a nigga, what up? You can't stop.
They call me
Zilla, man in the house. Everybody say, nigga, stop me, man in the house. Whoa, business in the house. You know what I'm saying, man, we get money. Stop hating, man. Yeah, you know. We keep it gangsta nigga. We in the house. Keep it gangsta nigga. It sound ghetto, man, y'all know what I'm saying. I'm gonna blow your brains out, man. Yeah, I am what I am.